Ngoluumula luno lwolekera okuggwa kw'abazadde bakalaatiddwa okwongera okukuumira amaaso ku baana baabwe baleme kugwa mu buzibu bwonna ate obuyinza okwekiika mu kusoma kwabwe. Okusooka kuno kukoleddwa New Master ngono kansala ku ddwaliro lya Kiswa Health Center 4 ng'asinziira mu kitundu kye Kasenke 4 ekisangibwa mu Naggulu mu Nakawa Division wano mu Kampala mu lusiisira lw'ebyobulamu ssaako n'ensisinkano ebitegekeddwa ekitongole ekitiko Uganda nga yeetabiddwamu abavubuka okuva mu myaka egitali gimu. Amasa agamba nti enteekateeka ez'ekika kino ssaako n'okuba nti abazadde ate bafaayo nnyo okukuumira amaaso ku baana baabwe kijja kutaasa abaana abo ate okubaoliawo kubanga tebeenyigira mu bikolwa ebiyinza ate okubaviirako obuzibu.
Area no, first of all, depopulated nyo. We've observed there's a lot of drug use. Tulabye ngu wa wakabwanji, bali ndawa no ebikola. Nematanika kunyewe bintu, manyane waraji, waluo na maloji manji. No katako saa zino kubude uno, edi holidays. Kawana beso meru nabo webali. Kati population yona yone edi mixed up. The girl child are very vulnerable, including the young boys who are still at school. They're so vulnerable to many risks, especially HIV exposure, young pregnancies and very many other hazardous things that happen in this environment. So advice yetu wa abasade abana babakumire waka nekirala baengaging abana kubera busy in services like home chores, reading their books,